Sizawungena kwi-devotion namhlanje. Ukhumbule ke maxesha onke xa sizifida ngezwi likaThixo siye sifumane amandla okoyisa umtyholi kunye neentola zikaSathane, ngoba ayikho enye into enokwazi ukuthi isenze soyise uSathana ngaphandle kokuzintywilisela ezwini likaThixo. Kanti sitho ke uba ngaphandle kokuzintywilisela ezwini likaThixo kufuneka singene ezwini likaThixo maxesha onke, but ungangeni ezwini likaThixo emveni koko uthi hayi ndilifundile but ube ungafumana nganto. Funeka sithi xa singene ezwini likaThixo sibe nenjongo yokufumana into ezwini likaThixo, ngoba kaloku bazalwane, ukuba ngaba awufumani into ezwini likaThixo iza kwenza loo nto uhonqene ukuya ezwini likaThixo, iza kwenza izwi likaThixo ulibone njengento eborayo ngoba akukho nto uyifumanayo. So xa uye wafumana into, sifana nabantu abagrumba igolide, brother Lumkile, xa bangaba bafumene iipisi ezimbini kanye nobinye baquqa bebuyelela kulaa ndawo ngoba benethemba lokuba bazawuphinde bafumane enye igolide. Fana nabanye abavandalize izikolo, nethi babone ikhebhuli yombane A1 bafuna ukuqhubekeka begrumba nangoku bengekayiboni, but benethemba ukuthi hayi inoba iyahamba apha njalo njalo. Nathi ke singamakholwa, xa sifuna ukoyisa masiqhubekeke singena ezwini likaThixo, and ekungeneni kwethu sibabalwe, ekungeneni kwethu sithi make sure ukuba awuphumi ezwini likaThixo, awulishiyi izwi likaThixo lingakhange ulivumele likuphakele something. Ngoba ukungena kwakho, injongo yokungena kwakho ezwini likaThixo i-1 kukuthi ubone izinto ezizawuthi zitshintshe ubomi bakho, ubone izinto ezizawuthi zikufundise indlela obucinga ngayo nendlela obuhamba ngayo itshintshe, kodwa ihambelane nento uThixo asicebisa ngendlela uThixo asicebisa ngayo ezwini lakhe. So namhlanje ndiye ndaqa ndiqwalasela phofu ke, not namhlanje because i-devotion zethu ndiye ndizilungise during the week and then before ixesha, so that sizokwazi ukuthi xa singene ezwini likaThixo sifumane izinto ezibalulekileyo. So ndiye ndaqwalasela ukuthi abantu abaninzi banezitress, and into ebangela uba ababanezitress, abaninzi abaphangeli and abanye ababonani, and then abanye banezitress zobulonely njalo njalo ngenxa yale COVID-19. So ndazibuza umbuzo ke, njengoba ndidume ngokubuza imibuzo ezwini likaThixo kanye ndibuza umbuzo before ndingene ezwini likaThixo, izwi likaThixo lingandidisappointi lindiphendule exactly laa mbuzo bendiwubuza. So nawe kufuneka amaxesha amanintsi umane uzibuza umbuzo, emveni uba uzibuzele umbuzo uzame ufumana iimpendulo ezwini likaThixo zale mibuzo uye wanayo engqondweni yakho. And then ndiye ndaqonda uba namhlanje mandiphofu ke kule veki mandiye ndizibuze ukuthi singenza njani xa the spirit of stress singena ezimpilweni zethu, nokuba ulikholwa noba awulilwe ikholwa, kodwa njengomntu kufuneka senze njani na xa kungena intoni, the spirit ye stress. Sibabalwa hlala kakuhle, ispirit se stress, uthulele umnqwazi buti. Ispirit santoni se stress, because of isitress singena ngantoni, ngenxa yezinto ezenzekayo ongakwazi uzitshintsha ngaphandle kwaye oye ube newari ngazo. So istress sidivelopha ngolu hlobo lokuba iiwari zakho ziyaphayilana, kwaye into yokuba ziphayilane is because of number one, kwezo zinto zikwenza uba ube worried zizinto ongakwazi ukuthi uzilungise. So ndizakucela sijonge khona ukuthi uyibambe le nto ukuthi singenza njani na xa sifikelwa si-stress. Ingaba izwi likaThixo lithini na xa kukhona izitress ezimpilweni zethu, because awukhathaliseki noba ukweyiphi na itayitile, kodwa kuba khona amaxesha sibe nezitress, bazalwane. Amen. So xa sikhona ezo stress kufuneka senze njani na? Masikhawulezeni siye phaa kuncwadi yeDeuteronomy, masiqale phaya kuncwadi yeDeuteronomy chapter ngu-20, incwadi yeDeuteronomy. Xa kukhona i-stress kufuneka senze njani na? Incwadi yeDeuteronomy sawujonga nje indawo eBhayibhileni ezintathu, emveni koko sibe kanti siyaqukumbela devotion yethu. And intshumayelo yethu yanamhlanje ayizokwanda because of difuna silanduke si focus kakhulu kule kule ndawo sityhilayo kakhulu apha kwi-devotion. So ithi iBhayibhile phaya kuncwadi yeDeuteronomy, iDeuteronomy ke incwadi yesithathu, iGenesis, Exodus, Leviticus, yesine Leviticus, and then emveni kweLeviticus kube yiDeuteronomy. Emveni kweNumeri kube yiDeuteronomy. So sawucela sijonge phaa kwincwadi Deuteronomy chapter 20, sizawujonga phaa kuverse 1 uyotsho ku-4. Deuteronomy chapter 20, verse 1 uyotsho ku-4. So iBhayibhile ifunda ngakohlobo, ithi iBhayibhile phaya, xa uthe waphuma waya kulwa neentshaba zakho waza wabona amahashe neenqwelo zokulwa, abantu abaninzi kunawe, uze ungathini? Ungoyiki, ngokuba utheni? Unawe ubani? UYehova uThixo wakho. Ithi ke ngokuvesi kwalapha kule vesi, owakunyusayo ezweni laseYiputa. Verse 2 ithi, kothi ke xenikweni te nasondela ekulweni, afike umbingeleni athethe ebantwini athi kubo, yiva Israyeli, nisondele namhla ekulweni neentshaba zenu, mayingathambi intoni kale intliziyo yenu, musani ukoyika, musani uthini ukungcangcazela, musani ukungcangcazela ebusweni bazo intoni intshaba. Ithi ke kuverse 4, ivesi yokugqibela ithi, ngokuba uYehova uThixo wenu uhamba nabani? Uhamba nani. Ithi kwakhona ukuba athi uhamba nathi, for intoni isizathu soba ahambe nathi? Yayiphendula ivesi ithi, ukuba anilwele kwiintshaba zenu, anisindise. So ingaba kufuneka senze njani na xa sifikelwa zi-stress zokuba, hey, hayi ndine-stress songaphumeleli, hey ndine-stress songabi nanto, ndine-stress sento ethile. Ndifuna ke ngoku namhlanje sike sigocagoce izwi likaThixo ngokobunyani balo. And then into yokuqala apha esibonayo ithi iBhayibhile, xa uthe waphuma waya kulwa neentshaba zakho, funeka uyazi ukuthi into ebangela uba ube ne-stress is because of ii-battles ezingabonwa ngeso lenyama ekufuneka uzilwile. So ithi iBhayibhile ke xa ithetha, xa nithe nathini nayokulwa neentshaba zenu, waza wabona amahashe nantoni? Neenqwelo zokulwa, abantu abaninzi kunawe, uze uthini? Ungoyiki. Because into ezakwenza ukuthi woyike kukubona inani lezinto ngizizo kanye ezi ezikustresayo, inani leengxaki, ezinye ezawube zikhwela amahashe, ezinye ezawube zixhobile uqonba, ye hanzi ulenze ixesha. But ithini iBhayibhile? Ithi uze ungoyiki. Ithi iBhayibhile uze ungoyiki because of okokuqala, funeka kunyanzelekile uzibone kuqala ngokobuninzi bazo, because into ezawukwenza ukuthi uqonde ukuthi, hey, hayi mandilanduke, andizokwazi ukuthi ndiphumelele, kukuthini? Kukubona iintshaba zakho nobuninzi bazo. So uthi uThixo ke xa ecebisa namaSirayeli uthi, jonga, xa niye naphuma nabona iintshaba zenu zihamba ngeenqwelo namahashi bebaninzi kunani, meaning be-bigger than you, sanikoyika, relax. So intoni ke ngoku into enceda i-stress? Kukurelaxa. Urelaxa njani? Intoni ezakunika amandla urelaxe? Zizethembiso zikaThixo. And the only thing that will help us to relax our stresses, it is the promises of God. And then nalapha as isitsho iBhayibhile uthi uThixo, ze ningoyiki. Why? Ngokuba uYehova, ngokuba unawe uYehova uThixo wakho. And aphinda uThixo uyabakhumbuza unawe uYehova uThixo wakho. What kind of Yehova? And yintoni akwazi uyenza uYehova? Ithi ke ngoku iBhayibhile iyabakhumbuza uthi owaninyusayo phi ezweni laseYiputa. So aba bantu, in order for bona balanduke babuyele back kuThixo, bayazi ukuthi hey lo uThixo nyani ulona kufuneka sithini singoyiki ngenxa yakhe. Kufuneka bakhunjuzwe ukuba ekuphumeni kwabo eYiputa umlo wawuliwa ngubani. And ibattle yokukhonxwa kwabo ngufaro yaphunyelelwa yaphunyezwa ngubani. Because uFaro wayenamikhosi omkhulu kodwa oyena yena wabakhuphayo wabakhutshwa ngubani? Sisandla sikaThixo. Yiloo nto ke ngoku iBhayibhile iyasixelela ukuthi xa kufika iimfazwe ezizawudala izitress, because into eyenza istress uba sibe khona yintoni? Bubuninzi bezinto oqonda uba anamandla okuthi ndizoyise ezinto. So yipoint yokuqala leyo. And then jonga ke ngoku kwakhona, ithi iBhayibhile kwakhona verse 2 ithi kothi ke xa nikweni nithe nasondela ekulweni. Yabona i-stress sethu kanye izinto ezistressayo zisenza sisondele apha kanye kule nto ikoyisileyo. Kumele usondele so that uzokwazi ukulibona kakuhle ntoni ulanduka amandla kaThixo. Verse 2 ithi iBhayibhile xa nikweni nithe nasondela ekulweni afike umbingeleli athethe ebantwini athi kubo yiva Israyeli nisondele namhla ekulweni neentshaba zenu mayingathambi intliziyo yenu. So into endifundileyo apha ndifunde ukuba ebukhoneni bezitresi zethu nasekuboneni kwethu ubuninzi beentshaba zethu ubuninzi bezinto esingakwazi ukuzinqoba kuyanyanzeleka ukuthi sivumele ixesha lokusondela kwezi ntshaba zethu kanye kwezi zinto zizama ukususa kuThixo, zizama ukuthi simbleme uThixo njengoThixo ongenathando kodwa unothando. So apha ndiye ndafunda into enye into yesibini, into yokuba ukuba ngaba asinayo indlebe in the midst of stress, ngexesha unestress awuyivuli indlebe kaThixo, kulapho kwakhona siza kubophelela istress sikuwise okanye sikwenze ukuthi uthathe izigqibo eziza kwenza ukuthi umke kuThixo. Nalapha na iBhayibhile sisho ukuthi zenibiza umbingeleli. So umbingeleli the only duty ebenayo ukuthi abaxelele bayiva, because into ezasikhupha kwizitress kukufunda umamela into ayithethayo uThixo, because into ayithethayo uThixo ihamba nantoni? Nezethembiso ezizawusenza sibe namandla okuphumela phantsi kwelifu lestress, phantsi kwelifu lokoyika, phantsi kwelifu lokuba concerned zizinto, lokuba neware, lokuba sibe noloyiko even nefuture. But if we don't want to listen to uThixo into ayithethayo, therefore sizawaphosa amadinga akhe. So ithi iBhayibhile xa ithetha ke ngoku musani ithi xa ithetha phaya nisondele namhla kuverse 3 ithi nisondele ekulweni neentshaba zenu mayingathambi intliziyo yenu. So kuyabonakala uba uba ngaba sifeyile ukuva, because uthini iBhayibhile apha kuverse 2 ithi yiva Israyeli, ithi yiva Israyeli nisondele namhla ekulweni neentshaba zenu mayingathini? Mayingathambi intliziyo yenu. So bangaba siyafeyila ukuva izwi kanye nezethembiso zikaThixo. Zithini izithembiso zikaThixo? Ziphaa kuverse 1 utheni uThixo phaya? Ubangaba siyiphulaphulanga into ayithethileyo uThixo utheni kuverse 1 uthe xa ethetha, xa niphumile naze naye nanjongana neentshaba zenu ze nitheni ningoyiki. Why? Ngokuba unawe uYehova uThixo wakho owakunyula phi eYiputa. So kudingeka ukuthi bazalwane asimamele izinto uThixo azithethayo, because uba ngaba simameli asibeke indlebe kwizinto uThixo azithethayo, ithethe ukuthi loo nto sizawufumana soyiswa ziintshaba zethu ze-stress. So ithi nisondele namhla ekulweni, nisondele namhla ekulweni mayingathambi intliziyo yenu. So nantsi benzama ucacisa le part ukuthi ukuba ngaba inhliziyo imandithi indlebe zethu azifuna ukumamela, inhliziyo yethu automatically izavele ithambe. sizaba ngamaphakuphaku. Uba ngaba still into ezakwenza ungabili phakuphaku kukubambelela nokuva izethembiso zikaThixo. Yes, le nto ujongene nayo is bigger than you, but into ezakwenza ukuthi uzibone ngathi bigger than le nto iphambi kwakho kukuntoni? Ukuva nokubambelela kwezo zithembiso zikaThixo. Amen. So ithi iBhayibhile ke kwakhona kule verse 3 ithi musani ukoyika, musani ukuphakuzela, musani ukungcangcazela ebusweni bazo intshaba zenu. Ngokuba so siyanqandwa apha kuverse 3 uba masingayenzi le nto, and then kuverse 4 usinikwa ipromise esisizathu sokunqandwa kwethu. Kuthiwa musani, musani, musani. Why uzawuthi Thixo ithi musani ukuphakuzela, musani ukungcangcazela ebusweni bazo intshaba zethu? Why? And then kuverse 4 uthi ngokuba, because uYehova uThixo wenu, why, uhamba nani, uhamba nani. Akho need baside simbone ngeso lenyama, but uyithethile, it's a promise. And into ezawukwenza ke ngoku uziqabele iintaba zezitresi zakho kukuthi ukhumbule kanene uThixo uhamba nam, kanene uThixo uthe uzawundilwela, kanene uThixo uthe nguye owandikhupha ekukhonkxweni kwam kwaseyiphutha. Thina ke zange siyikhonkxe eyiphutha, kodwa isono sethu besisikhonkxile, because iyiphutha it was the picture of ilanduka, indawo apho abantwana bakaThixo bebekhonkxwe khona sisono. Because ukuze uSirayeli ayokhonkxwa eyiphutha enziwe izileves kungenxa yokungafuni uthobela uThixo, uThixo wabayekela bahamba bothini, bawukhonkxwa benziwa islave. So isono nanamhlanje sisenza islave ukuba ngaba asinikele imfazwe yokusilwa kuThixo. Amen. Okay, masiye kwenye ivesi. Enye ivesi iphaa kumalanduka kuYeremia chapter 32 verse 27. Apha sithetha ngento yokuba singenza njani singamakholwa xa kufika umoya we-stress. Because umoya we-stress u-dangerous. Uyakwazi ukukwenza ube ne-doubt. Nangoku sowuzibiza ngokuba uyakholwa. Because of ithi iBhayibhile xa ithetha uthi uYesu Kristu xa ithetha malunga nembewu eyahlwayelwayo, uthi enye imbewu yahlwayelwa phakathi kwemithi, yaze imithi yayithini? Yayiminxa. And xa iexplaina loo nto uthi no, ngumntu otheni? Othe waliva izwi kaThixo, waze izwi kaThixo laminxwa zizinto zehlabathi. Ebazalwane, izinto zeli hlabathi ziyakwazi ukuthi zakuziba zisiminxile, zakuba zibe ngathi zizintaba phambi kwethu, zibangele isitress. And loo nto ke izwi likaThixo namhlanje lisiguida ukuthi xa kufika amaxesha estress funeka senze ntoni. Azawufika wona, akazusigqitha, azawufika, but unendlela yokusilwa istress ngee-promises uThixo azibekileyo for wena, ukuze istress singakubeki phantsi kodwa wena ukwazi usibeka phantsi. Njani? Ngezethembiso zikaThixo. Masijonge ke ngokukhawuleza phaa uYeremia chapter 32 iverse 27. Sive umprofethi uYeremia ukuba uthini yena malunga nale nto singayo. Ndingamphikisa umntu awuthi, zange mna mfundisi ndanestress and andibi naso mna mfundisi stress. Ndingamphikisa loo mntu ngoba uyawube akathethi nyani. Sonke siba nazo izistress, ngoba injongo yethu kanye umnqweno wethu kukuphumelela, but istress songaphumeleli sokoyika, istress sokuthi abantu bazawuthini, istress sokuthi uba ngaba ndiphumelele I want andizuleqwa na, njalo njalo. So zikhona istress, but istress asizi ngendlela eyi-one, siza in different ways. Kukho istress zemali, kukho istress zefamily, kukho zininzi, but uthi uThixo nantsi indlela yokulwa istress, ukubambelela kwinto ayithethileyo. Masikhawulezeni ke sijonge kule ncwadi kaYeremia. Bendithe nguchapter ngu-37. Yeremia chapter 32, sorry. chapter 32, verse 27. So the Bible ithi phaya verse 27 ithi yabona ndinguye Jehova uThixo wenyama yonke kukho nto indinqabeleyo na anabuya iva noma le verse because this is a question ebuzwa nguThixo kubantu bakhe uthi yabona ndinguye Jehova uThixo wenyama yonke meaning uThixo wabantu uThixo wezilwanyana uthi ke ngoku ingaba kukhona into ekwaziyo ukuba indinqabele na is there anything impossible kum ngoba uba ngaba kunjalo therefore kumele sibe nezitresi but ngenxa yokuba uThixo ayikho into ekwaziyo ayikho into enako kumnqabele because nako wakwazi ukwenza wakwazi ukwenza uMaria waba nomntana kodwa abengakhanga acinge uba nomntana wathi wakwazi ukwenza umuntu ongumama lake ulaluka unkosikazi kaAbraham sedlulile kwiqondo lokuba afumane abantwana ngenxa yokuba uThixo enguThixo onganqatyelwa nto ongoyiswa nto wenze abantu sebezixelela uba okay akasoze aphinde afumane umntana kwathi gqi uIsaka kwathi gqi uIsaka ulantukunyana kaAbraham ebazalwane ndikhumbula umhla izwi kaThixo lisixelela ukuthi abantu babekhalaza kuThixo bengenamanzi bengenakutya entlango but uThixo out of nowhere waveza into waveza yana imana abantu batya and then abantu bengenamanzi bekhalaza befuna ubulala uMoses uThixo wathi Moses betha elityeni khawujonge ilitye khangatsho nobagrumba uthe bethe elityeni and then azawuphuma amanzi so ibonisa loo nto ukuthi unguThixo othi xa sixakwe zizinto zethu yena unguThixo ongaxakwayo yile nto ke ngokuxa kufuneka sinezitress sisilwe istress sethu ngezo zinto siziva ezimini kaThixo anoba ndiyavakala nabazalwane but izitress zibenza abantu bakaThixo babe balale ngeepilisi ufumanise uba umntu akakwazi ulala because of ne-stress ulala ngeepilisi and then unale nto kuthiwa libele nje kuthiwa xa une-stress too much uye wacinga too much wade wa-over kuthiwa yintoni laa nto kuthiwa une-depression ke inkosi tata une-depression laa nto iqala nge-stress la depression and net ube kulaa nto kulaa zinga le-depression kumele ukuthi ulale nge-stress ndine friends izam enye iphangela kwamhlobo wenene kunzi usoloke ndibonisa iipilisi zininzi zimore than 15 kufuneka zitye qho xa ilala iqale njani si-stress i-stress size njani kukuxhalela yonke into elapha ongakwazi ukuyilungisa engapha kwamendlo amandla akho nokoyika yonke into leni endaweni uba sithini siphose kuYesu Kristu uthi uYesu Kristu uthi athethe athi yizani kumnina nonke nibulalekayo nisindwayo ngumthwalo uthi ndakuninika ukuphumla because uyayazi ukuthi umntu lona njengebenxiba inyama ulekwa zizitress zobubomi yiloo nto esithi amaxhala enu waphoseni kuye and uthi masingaxhali masiboyike abantu abaninzi abangangazazi izitresi zakho but siyaxhotyiswa namhlanje whatever stress onaso khumbula izethembiso zikaThixo uba ngaba ukhumbula izethembiso zikaThixo ubambelele kuzo uzawukwazi uzoyisa ezo sitresi ngokuthi ubambelele uhambe ngezethembiso zikaThixo uphikisa njani istress usiphikisa ngolu hlobo lokuba ewe ndinestress ento ethile but uThixo uthi andikwazi utshintsha le nto but uThixo uhamba na haleluya so namhlanje kufuneka sizixelele ukuthi yes kumntu wonke noba unetayitile ethini nobuyintoni ebomini noba uphakanyiswa kangakumiswe apha ngabantu i-stress sona soze sibaleke sizoba khona but ke ngoku into enqabileyo ezweni into enqabileyo kubantu behlabathi into enqabileyo kubantu bonke yindlela yokusilwa i-stress siphele sisilwa ngezwi kaThixo sisilwa ngezethembiso zikaThixo masijonge kwindawo yokugqibela kwivesi yokugqibela kumaFilipi chapter 4 verse 4 Ncwadi yamaFilipi chapter 4 verse 4. Sijonge indawo yokugqibela apha ukuba xa kuvuka i-stress, no matter itayitile obizwa ngayo ithini na, but xa kuvuka i-stress ingaba izwi likaThixo lisicebisa sithini na. Okokuqala ithi izwi likaThixo kule ndawo besiyifundile ukuthi kufuneka silanduke sikhumbule sazi ukuba uThixo unguThixo owasikhuphayo phi elandukeni iyiphutha kwaye nguye ohamba nathi. Ibambe loo nto ukuthi uThixo uhamba nam kwaye nguThixo uYehova uThixo wethu unguThixo onamandla. And okwesibini, ayikho into enomnqabela. There is nothing impossible kuye. Akho nanye into enako kumnqabela. So apha kumaFilipi chapter ngulanduka ngo 4 verse 4 uyotsho 7. Sorry, ndichile mna kuFilemon. Cela kusijonge phapha kuncwadi yamaFilipi chapter ngo 4 verse 4 uyotsho kuverse 7. Ithi iBhayibhile, vuyani enkosini amaxesha onke. Ndiyaphinda ndithi vuyani. So i-opposite ye-stress kuvuya. I-opposite because i-stress asizisi vuyo. So uThixo umyalelo kaThixo uthi vuya. And then uvuyo lwam lizawuba njani, lizawuba khona njani xa ndine-stress? Uzawuvizwa kaThixo uba lithini. Ithi vuyani enkosini amaxesha onke. Ndiyaphinda ndithi vuyani. Ukuthantamisa kwenu makwenzeke kubantu bonke. Inkosi ikufuphi. Into ezawusenza uba masivuye, nantsi yile promise phaa kuverse 5. Itheni? Inkosi iphi? Ikufuphi. Yabazalwana, khakha kuyithethe kunye nam. Inkosi iphi? Ikufuphi. So nantso into ebangela uba masivuye, into esinika isizathu sokuvuya. No matter i-stress, izinto ezilapha ezisenza sibe newari, indlela ezisiatheka ngayo, kodwa into emayisivuyise into yokuba inkosi yethu ikufuphi. Khumbula ngexesha likatata uYobhi, and I truly believe ukuthi into eyayimenza uYobhi abe asasteyine imfazwe ayephantsi kwayo kungenxa yokwazi. Because uthi xa ethetha, ndiyamazi owam umhlawuleli. Uthi ndiyamazi owam umhlawuleli kungenxa yokwazi ukuba uThixo uhamba naye. Noba abantu bangathini na, bathini bathini na, but uThixo uhamba naye. Yebazalwana, enye yezinto ezawukwenza ukuthi sibe defeated ngokukhawuleza kukungazi ukuba uThixo uhamba nathi. And izawusenza loo nto sibe ngabantu abazawulala ngeepilisi abanedepression. Masazini ukuthi uThixo esimkhonzayo, uThixo sine-relationship naye ngenxa kaYesu Kristu ukufuphi. Mamela ke ngokuverse 6, ithi iBhayibhile, ningakhaleli nto, mazithi iingcelo zenu ezintweni zonke, ngako ukuthandaza nokukhunga, ndawonye nokubulela, zaziswe kuye uThixo. So, how do we defeat stress? Ngokuthi number one, ngoku kukhona ukukhala kodwa uzixelele uba andizukuxhalelanga. Why? Because inkosi ikufuphi. Imagine xa unotata okanye umama orich and then ufumaniseka uba akekho, awumboni ke so le nyama, but qho xa ustrugglisha ukhawuleza athi yes, but into ayifunayo into yokuba uvele uthi mama, hayi ke ngoku ndixakene nale, tata ndixakene nale, khawuthi gqi undincede abe khona. Imagine ke ngoku xa usiya mhlawumbi esikolweni noba uya kweyiphi na indawo ezawuthi ikunika i-challenge yobunzima, whether ngokokucinga okanye ngokuthatha i-decision. Imagine xa uqona uba usaxakene nale nto, awuyazi uma mawuthini, okanye usetown uphelelwe ibhasi fare, ulahlekelwe yimali, awazi uma mawuthini, nini avele athi gqi. Imagine uvuyo ozabalala because of uthe ukufuphi, but awumboni ngeso lenyama, but uyayazi ukuthi xa uthe walantuka wachaza ukuthi hey, ndiyastruglisha, ukhawuleza ayeze ungakhange ude ucele kakhulu. So uThixo wethu unjalo, bazalwane. Nantsi into ebangela ukuba ma singoyiki. Nantsi ke kuverse 4 uthi masivuye phi enkosini. Awuvuyi malini yakho, awuvuyi kwizinto abantu abakubiza ngazo, awuvuyi awuvuyi kwi-groups abantu abamane besithi bayakuthanda, awuvuyi kwizinto abantu abaza kunika amagama kuzo, kodwa uvuya phi enkosini ngamaxesha onke. Awupart-time ukuvuya enkosini, uvuya amaxesha onke. Awuvuyi kule veki mhlawumbi ngomvulo uthi hayi mandaphinde ndivuye kule nyanga izayo. No, ithi iBhayibhile amaxesha onke vuya. Yintoni uvuyo? Uvuyo yinto eye ibe khona xa izethembiso zikhona. Yintoni i-happiness? I-happiness iba khona only i-happiness ikhathwa zii-emotions. And then net emotions ziphazanyiswa okanye zikhutyekiswa okanye ziviswe kabuhlungu luyaphela lo happiness. But uvuyo noba kunzima noba kunjani, ngenxa yokuba uvuyo lusoloko luqhutywa zizethembiso ezingatshintshiyo ezikaThixo, alipheli. Amen. So how is your joy? Is your joy hanging on the promises of God, okanye is your joy mhlawumbi uyayimisteyikha ne-happiness? Because uba ngabe happy joy yakho iboostwa zi-emotions zakho, namhlanje uzawuncuma ngomso uqumbe, ngomso uncume, ngomso uqumbe, because emotions zethu zenza loo nto. But uvuyo okanye ii-promises zikaThixo zihlala zihleli, azitshintshi. Amen. So mamela kwakhona as basiqukumbela, andizuba sashumayela sabe sesilanguka siqukumbela ezivesi sibe kanti siyaphuma. So ithi iBhayibhile kwakhona kuverse 5, ukuthantamisa kwenu makwazeke kubantu bonke, inkosi ukufuphi. So ngamanye amazwi sinika uxanduva lokuba ukuthantamisa into enjani, into like ngohlobo lokuba xa ukhulisa umntana kukukokosa into, uyamthantamisa. Nangoku soqonda hey hayi lo ngaske umdestroy, but uyamthantamisa ngenxa yokuba usazi ukuthi hey kanene inkosi kufuphi. Amen. Nantsi enye ivesi ke endifuna siyijonge bazalwane, elapha ngezantsi kwakhona endifuna siyijonge, ezawusinika ukusiqhobisa ukuthi xa kukhona i-stress kufuneka senze njani. Kuverse 5 kuverse 6, because itsho apha ukuthandamisa kwethu kuverse 5 itsho ithi makwazeke kubantu bonke inkosi ikufuphi. So kufuneka loo nto xa kufika i-stress thina sibe nokwazisa ebantwini ukuthi inkosi ikufuphi. That's a sign of hope, because abantu abangenathemba ngabantu aba-exposekayo ukuthi abanakholo kuThixo. Because we need ukuthi sibe zi-hope bearers, sibe ngabantu abaphethe ithemba ngoba uThixo wethu ulithemba. Kuverse 6 ithi iBhayibhile xa ithetha, ningaxhaleli nto, mazithi iingcelo zenu ezintweni zonke ngako ukuthandaza nokukhunga ndawonye nokubulela zaziswe kuye uThixo. So ithi iBhayibhile ke ngoku masingaxhaleli nto nokuba ingakanani, noba isayizi yaloo nto uyixhalela ingakanani. Ithi iBhayibhile kuThixo iyinto nje. Ithi ke ngoku iBhayibhile masingaxhaleli nto, kodwa into masiyenze, mazithi izicelo zethu ezintweni zonke. Izicelo zethu ezinjani? Esizenza ngomthandazo, esizenza ngokukhunga, esizenza nangokubulela. Ithi ndawonye nokubulela mazaziswe ezo zicelo kuThixo. That's where kufuneka sibe ngabantu abazawuzoyithi izitress ezi ngokuthi sisebenzise kwa isixhobo somthandazo esi. Because into ezakwenza ukuthi istress sakho sihlale longa kukungathandazi kwakho, kungathathi izicelo zakho uzise kuThixo ngomthandazo, ngokukhunga. And then awuzukwazi uba nombulelo kuThixo kuba ngaba uziphosile wazishiya wangaboni isandla sikaThixo nezethembiso zakhe wazilibala. And then kwivesi yokugqibela ithi, aphofu ivesi yokugqibela kuverse 7 ithi, lwaye uxolo lukaThixo. Ipromise ke le verse is full of promise. Uverse 7 ithi, lwaye uxolo lukaThixo. Uxolo kuthiwa nge-peace up.
lwaye uqolo lukaThixo olungithisele kuko konke ukuqonda luya kuzigcina inhliziyo zenu nengqiqo zenu kuKristu Yesu. Because into yenza into eseyenzwa si-stress, i-stress sithatha ingqondo zethu nengqiqo yethu kuKristu. And then singabi na peace because of sitheni sisukile ekumthembeni uThixo ngenxa yento ye-stress. So iBhayibheli ithini ke ngoku? Ithi uba ngaba sizenzile izinto zasengasentla ngeyiphile into ekufuneka siyenze singaxhaleli into and ingcelo zethu, izicelo zethu zonke sizinyuse kuThixo ziye ngomthandazo nokukhunga. And ithi iBhayibheli after niyenzile loo nto uxolo lukaThixo olubhithisele kuko konke ukuqonda. Meaning uxolo lukaThixo ligqitha ukuqonda kwethu. Uxolo lukaThixo lungapha kwengcinga zethu thina. Because iBhayibheli ithi olugqithisele kuko konke ukuqonda i-understanding yethu. Ithi olo xolo luya kusigcina. Liya kuzigcina ntoni? Iintliziyo zethu. Because xa ngaba une-stress, the most affected part ebomini bakho ayongqondo, yintoni? Intliziyo. Because abantu abanye bacinga uba xa une-stress it's all up here. Yes, it's all up here, but eyona iaffectekileyo ilapha. But i-stress singalanduka singawandarisha kule ndawo, but i-affection iqalapha entliziyweni. So that's why yonke iBhayibhile isitsho isithi uba ngaba sixhaleli into uxolo lukaThixo luzawuthini? Luzaza lize ezintliziyweni zethu lizothini? Lizo ndifuna nje sikhawuleze nje because ivesi yokugqibela le esajonga ithi lwaye uxolo lukaThixo kuko konke ukuqonda luya kuzigcina iintliziyo zethu neengqiqo zethu kuKristu. Yabona ke ngolu hlobo into eyenza ukuba into incamathele edongeni kufuneka kubethelwe ntoni? Isikhongwane. Nesaa sikhonkwane sibamba laa nto ukuba ingawi, sibamba laa nto mhlawumbi ingashukumiso ihlale ihleli edongeni. So yintoni isikhonkwane esizawuthi sihlale ezawenza ukuthi iintliziyo zethu neengqondo zethu zihlale zikuKristu? Luxolo lukaThixo. Uyayiva le mfundiso yale vesi? Luxolo lukaThixo. Uxolo lukaThixo silifumana njani? Ngokungaxhali, ngokuthi yonke into siyinikele kuye. Uxolo lukaThixo sifumana ngento yoba sibambelele kwii-promises zikaThixo ngokuba uyazi uba okay andikwazi uyenza le nto but ukhona uzawundenzela. Okay andinamandla okuyenza le nto but ukhona onamandla endimthembileyo. And then ufumana i-peace xa umzekelo uthi usematyaleni afike umntu ajonga, don't worry, bhatala lonke eli tyala. Akho need uba undibuyisele back, andifuni undibuyisele back. Uba kula peace because of ityala alikwenzi ube seluxolweni. So nathi ke xa ngaba sinikela konke kuThixo, uThixo uyaziavela abazalwane sithi abangamfuniyo, uyaziavela ukujonga zisa kum zonke izinto. Umna ndiza kuthula umthwalo we-stress osemagxeni akho ndiwuthwale ngokwam. But thina siyarefusa, sifuna ukusa izi-stress zethu ebantwini, sifuna uyohlala phantsi siphunge ikofu sithi yho hey mama uJay hey hapho kulumkile hey akunzima hey akunzima ngohlobo ndistreswa yileli naleli naleli, which is fine. But ke ngoku sebenzisa iindlela zokuthi sisuke i-stress kuwe esizifumana ezinye kaThixo. Amen. Because the same people oya kubo bazawuba novelwano but ufumanise ukuba abakwazi nokunceda nabo bathini? Baminqweze zabo izi-stress. Yile nto ke ngoku iBhayibhile isithi masithini? Masiye kuThixo. Bazalwane, we are pruned ukuthi sithini? Sifumane i-stress. Sonke sizawusifumana i-stress kodwa iindlela zokulwa nezi-stress soyise zezi sizifumana kuThixo. Ingaba wena i-stress sakho esikwenza umqamelo wakho usoloko ugcwele inyembezi, ingaba uphumela njani kweso stress sinjani? Namhlanje izwi likaThixo lisinika ingcebiso ukuba jonga, suba nangxaki. Khumbula izinto uThixo awayezenza kwaSirayeli nezinto uThixo asenako ukuzenza even ebomini bakho.
Because uthe unguthixo ongaxakwanto, unguthixo onganqatyelwanto. Meaning he does the impossible. Izinto ezingakwazi ukwenziwa ngabantu uthixo akwazi uzenza. Apho abantu bencame khona, kulapho uthixo engenelela khona. Apho wena ucinga uba usenamandla, uthixo uzawubhekela. Alinde wena amandla akho avuthuluke. Because i-stress sivunyelwa ngenxa yokuba uthixo ufuna avuthuluke amandla akho uba ngabo ngumntu ozithembileyo. But xa usithi, Lord, I can't do this, yho, uyakhawuleza uThixo athi aacte ngoba uthembele kuyo. Bazalwane, masizifundise ngokuthi xa sifike, yabona injongo ye-stress kukukususa kuThixo, kukufaka i-mentality yokublame uThixo, kukufaka i-mentality yokuba God is not enough. That's why abantu abaninzi bade baye koomama uyandichaza is because of baye bafikelwa lesi stress neengcebiso zelihlabathi ezithi jonga man uba ngabunoya pha wenza izinto ezibonakalayo. Izinto ezibonakalayo ziza kunika ithemba ukuba kuzawulunga. You cannot fight the invisible battle with the physical tools. Awukwazi. Izinto zenyama mandithi izinto zenyama azikwazi ukoyisa izinto zakwamoya. Because i-stress yinto engabonakaliyo eza in a form of ilanduka i-battle yakwamoya ekufuneka ke ngosizilwe ngantoni ngento ngeziphi izixhobo zakwamoya lizwi likaThixo. And then izwi likaThixo line promises ezisenza ukuthi sibe nenkani when i-stress sizama ukutsala ukuba suka kuThixo, suka kuThixo, ube nenkani ukuthi ha-a ndiyeke ngibe stubborn, ndiyeke ngoku ndingekaboni into ngesole nyam, ndiyeke ndimthembe uThixo ngoba uthembisile wathi uzawundenzela. Hallelujah. Bazalwane, nali izwi likaThixo lisixelela loo nto namhlanje. The only thing uThixo ayinqwenelayo kukumamela kwethu. Ekumameleni kwethu sibambelele. Sibambelela kwintoni? Not kwimisebenzi yethu kodwa kwizethembiso zezwi lakhe azithethayo. And then sizawukwazi ukucebisa nabanye abantu ukuthi jonga Mkhonzi mna ndaphuma estressini ngohlobo, which is uzawube umnika iingcebiso eziphuma ezwini likaThixo. Awuzothi hayi Mkhonzi mna ndaphuma estressini because ndenza amayelenqe ndavele ndaqoma okay mandingene ngokukhawuleza kwilanduka kwimpilo yobuginsa kwenzela uba ndikhawuleze ndifumane imali. Ndafumana imali saphela i-stress. Ha-a, unganayo loo mali. Ukuba ngaba ize ngendlela mnyama kuzawuba nzima ulala. Uba ngaba ize ngokuphala zigazi kuzawuba nzima ulala. But uba ngaba ize ngecebo likaThixo, yho, uzalala peaceful. Uyazi uba oh, all the hand of God was upon me. And everything endinayo namhlanje is not about me, but it's all about uncedo lukaThixo. Bazalwane, masizifundise silibandla ukuthi simthembe uThixo, singalibali izethembiso zakhe. Masikhangazeni. Bawusezulwini Thixo olungileyo, Nkosi yam, siyakubulela. Ilizwi lakho liphilile kwaye Nkosi yam ngalo siyakwazi ufumana ingcinga entsha, sifumane ubulumko obutsha obuphuma elizwini lakho Thixo. Namhlanje Nkosi yam uphinde wasiyala njengabantwana bakho ukuba xa kufika amaxesha azama ukususa kuwe, amaxesha azama ukubolisa amathambo okulandela wena okanye amathambo okuthi sime nge-confidence simele wena, kufuneka senze njani na Nkosi yam? Thixo olungileyo, ukhona umbungu we-stress oye uzame ukubolisa amathambo ethu. So mandla namhlanje usinika umathunga wokuba siphilise because into ezininzi ezenza ukuthi inyama yethu igule, okokuqala ziqala kwi-stress. Thixo olungileyo, abantu abaninzi namhlanje abanentliziyo abanezifo zentliziyo abane-depression, yonke laa nto iqale usiyamakhosi nge-stress. Ngokuqhala uqhalela izinto abangakwazi ukuzilungisa, abangakwazi ukuthi bazitshintshe. Thixo olungileyo, namhlanje usinika imfundiso yokuba masixhomekeke kuwe. Utshilo wathi masingaqhaleli nto. Nkosi yamakhosi, sengathi ungayijika intliziyo yethu ifunde ukungaxhali kodwa ifunde ukuxhomekeka kuwe Nkosi yam, nokuzilahlela kuwe. Siyabulela ubani uThixo njengawe othi nangamaxesha stress ethu nangamaxesha koyika kwethu usoloko njalo sithembisa sesingabantu abonileyo kuwe kodwa uyasithembisa ukuthi ukufutshane ukufuphi kwaye uhamba nathi maxesha onke bawo siyakubulela kakhulu ngelizwi lakho ngoba uba ngaba ngokwenene belingekho kwaye nomoya ingcwele olifundisayo ukuthi ebengekho ngesibhadula namhlanje izitress zethu ngezi nobukhosi ezimpilweni zethu siyakubulela ke Nkosi yami kakhulu sincede ukuthi njengoba sesilivile izwi lakho masihambe ngoba siyazi ke Thixo olungileyo sizawungena kwii-room zethu sizawungena kwii-family zethu sizawungena sibuyele back siyojongana neengxaki zethu senze ke Thixo olungileyo sisebenzise ilizwi lakho esilivileyo namhlanje iingxaki zethu namaxhala ethu zenze Nkosi yam ukuthi zi-overcome okanye zoyiswe lilizwi lakho esithe saliva Thixo namhlanje siphe Nkosi yam amandla okubambelela ngeentliziyo zethu nangengqondo yethu kwizethembiso esizivileyo ezwini lakho somandla siyakuthandaza sikucela ukuthi kule femeli yalapha kweli bandla khawenje njalo ukusifundisa nokusikhulisa nokusixhobisa ngelizwi lakho somandla Thixo olungileyo kuninzi ekufuneka silwe nako somandla okungabonakali ngesona inyama kuninzi ekufuneka silwe nako esingakwazi ukuthi sikunqobe ngezixhobo zenyama ekufuneka sikunqobe ngezixhobo zakwamoya ezivela kuwe Thixo which is ilizwi lakho somandla sincede ke Thixo olungileyo ukuthi sizithathe ezo zixhobo sizixhobise ngazo ukuze silwe nemfazwe yakwamoya ngoku sisanxiba inyama Thixo ngoba ufuna njalo ngoba uba ngaba siye sazoyisa loo mfazwe Thixo olungileyo yakwamoya igama lakho liyazukiseka kwaye Nkosi yam nobomi bethu abantu ababoni mandla ethu kodwa ababoni isandla sakho phezu kwempilo yethu yenje njalo ke Thixo olungileyo ukusitshintsha siguqule Nkosi yam uba ngaba besesihamba ngendlela engeyiyo ongayithandiyo indlela somandla yokuxhomekeka kuthi indlela yokuxhomekeka kwabanye abantu kodwa sifundise ke Nkosi yam phofu sowusifundisile senze Thixo olungileyo ukuthi siqale ukuxhomekeka kuwe Nkosi yam izinto sezingabonakali kodwa senze Nkosi yam ukuthi sizilahlele kuwe Thixo siyakuthanda segameni likaYesu Kristu umfeli wethu nomvukeli amen inkosi yoxolo ke bethuna sengathi ingaqhubekeka isifundisa ilizwi layo sesihleli kwiindawo zethu ezi-comfortable singalilibali ilizwi lethu ngoba amaxesha estress ayeza wona kufuneka qha wena ube nestrategy sokuba uzasilwa njani na awuzotsitshwa si-stress kodwa i-stress sizakuza kuwe ngqo wena akufunekanga usibaleke ngoba unezixhobo ezinako ukusoyisa eso stress bazalwane ndifuna nje ukuthi namhlanje inkosi yoxolo angayinganisikelela and masilithathe izwi likaThixo silifake entliziyweni zethu ngokobutyeli bayo macela ke siphakame sisamkele ufefe sibe kanti siyakhululeka ndiyabulela kakhulu ngobukho bakho kule nkonzo yangolosithathu ndiyabulela kakhulu